mina lengo tu. Basi nibariki kama yule bisho. Yuko na kathi kiuna mapepo siki kama unazipiga karate ye. Kata! Oh, oh, oh. President, minachua provider wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa Mungu, pesa makaratasi.
How do you feel? How do you feel? How do you feel?